Yo. Yeah. This is the boy dimension once again. In this era of production.
Wacha wajue, ikawa dogo kwako, usinikimbie, kama kutafuta mpenzi makaburini.
Unajua nakupenda, mimi nipendeze sana. Ni sura kitabia mama.